Lino bolo ya uranga cha uranga cho kwango sa donjo ki dako manyen mar adek namba tatu. Dako yo michwako magi yana chiel to chiel pa.
Era la no guanguanete, umedo da comio nieke. Era la no guanguanete, o guangu meto medo mieche. Do medo sufurea, o wachoni tagaramea. Kapesa ungata nunua, akuna kipia chinya jua. Donge age is just a number, mitoto langa langa. Okuko cha moganda, pako. Gado mala, okwangilo kori manyanga. Kila kitu on your radar. Ikipita unaranga, itabidu mejipanga. Okwange chako wanga, udu siri mako waga. Ima penzi takurwada, pole pole utablanda.
Era rano kwangwangete, umedo za kumio nyeke. Era rano kwangwangete,
moro yusiepa maugwang akonu konwa awachi koso kikawachi alernu koso kikalernu haya diere mane watindo kapodwa dongo ogwang nonyuol kiluongo ni Zefania Ogwela Onjweru wan kaka ne wan osiepe mandi ginda ne wan ginyio mana kaka rowere koyudore tunyalo olre wada mbaka ni bor lakini wayangade kathumpo kongada koro nying marogwang tobiro nikech ogwang mana kaka joluo pakre ni ogwang chamo thorome mano e kaka ogwang benodongo kamane kite kuongo nyomo jaode maleo nida kendo dhok nende watero apar koda bich kabudho matin Leonida onyuolo nyako mochako nying mar Benta mamin mare. Lakini ogwang mana gi nyinge no. Ok no mor nike chiko mar luo woy siro e marito dala. Koro chune omedo dhako mondo nyuolne woy. Eka koro yudo nyako pecha mane koro onyuolo woy siro miluongo ni ogwolo. Lakini ogwang pode no ogwang. Sani koro, omedo dhako nambar tatu. Agal toto, ochoro tatu. Edene yote, tokunyo mayom. Kako nakta marma tatu sa mama nyowelo. Nyako no, mba sobuolo. Koro mae, emomyo nyaka wat ogwang.
Era rano wangwangete.